Top.
You're listening to Technic Beats.
Flem G. Oh, niggas, so I do it. It's a BS production.
BS Records.
Okay. Ili mradi na kubalika kwenye game itazidi wafunika. Nilianza kuchana kutoka enzi za masika, ndo maana nafoka mistari na kubalika. Mina songa mbele, mahete zoko tu kusonga nywele. Dada we, punguza kelele, mistari kichwani zimejaa tele tele. Nishateka mchi, rapa step cheza mbali. Gitaa wananipenda, rhyme zangu washakubali. Pile love of rap, yani siyo kama wali. Hakuna wakunitishe labda Mungu Jalali. Na mwaga vina, uwaga siwa fichi. Nimetoka mbali, kama Emma Chichi. Mashairi ni matam, sini parachichi. Mziku menishika kamwe si uachi. Niko simple tu, sijafuga rasta. Mindo real OG, niga siyo pasta. Sinaga chuki, hata mkila bata. Nitakuwa mission tu, mina saka. Niko speed, zaidi ya risasi. Nishateka mashabiki kama moshi wa ganji. On the stage, mina flow kama maji. Napiga show zangu bila kchoma nare. I say, bila kchoma nare. Cheza mbali niggas, cheza mbali.
Pale.
Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali, cheza mbali.
Pale, pale.
Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali niggas, cheza mbali.
Pale.
Wengi walidhani kwenye game nitafeli. Wakanimwagia matusi tena kwa kejeli. Hawakujua kwamba mimi ndo train kwenye rally. Maisha bomba na furahia baraka za Jalali. Kwanzia zamani mimi natamani kuenda mbali. Mimi ndo OG hatari na wapa rhyme kali. Nani anabisha nani asiye nikubali. Flame G number one on the chart kialali. Mashujaa wakifanya walikufa zamani. Kuwa na mavumba ndo mimi natamani. Mungu ni bariki kila time maishani. Wanasema siwezani ona na panda ramani. Nimekuja kizamani kama soldier kutoka Sudani. Wanapenda zangu fani na kupiga mizinga hewani. Nisha wafuta kwenye game wana rap kihaya wani. Cheza mbali niggas, cheza mbali.
Pale.
Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali, cheza mbali.
Pale, pale.
Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali niggas, cheza mbali. Cheza mbali niggas, cheza mbali.
Pale.